Lolu hlelo lwezintshumayelo luthatha izifundo ezimpilweni zikaJosefa. Kunokufanayo okuningi phakathi kwempilo yakhe kanye nomsebenzi wenkosi uJesu. Ngakho ke phakathi kwempilo yakhe kanye neyethu njengabalandeli bakaJesu. Isihloko esithi ukuthola injongo lapho ukuphila kungasenzi imiqondo. Lo msindo oqoshiwe wenzelwe ukulungiselela izintshumayelo kwakho kuphela, hayi okunye ukusetshenzisa. Khumbula ke ukufaka imifanekiso nezindaba zakho njengokubona kwakho okungcono. Noma ubheke izindawo kulombhalo eziphakanyisiwe ongafaka kuzo imifanekiso. Sicela ukhumbule ukubika uma usushumayele phakathi kwezintshumayelo ezingaba ezine ukufinyela kwezisithupha. Mfundisi, siyabonga ukuthi sijabulile kakhulu ukuthi nawe uyingxenye yePastor's Circle nokuthi uzoshumayela ukushumayela okuguqula izimpilo. Intshumayelo yesithupha, uzokhunjulwa kanjani? Usuke wazibuza ukuthi ingabe uzokhunjulwa kanjani? Lokhu kungumcabango obalulekile kakhulu, futhi kungumcabango noma umbuzo obalulekile kithina sonke ukuthi sizokhunjulwa kanjani. Lokhu futhi kubonakala kakhulu ukuthi kuba umbuzo obalulekile kakhulu ngesikhathi lapho sisikhula khona siba badala. Ingabe kuzoba yini umlando wakho? Ingabe kuzoba yini ukushiya ngemuva? Umlando wakho ubalulekile kakhulu ngoba ukhombisa ukuthi yilokho abantu abazokwazi ngawo mhla umoya wakho uhlukana nenyama ngesikhathi lapho ufa khona. Ingabe uzoshiya izifundo ezinhle ngemuva noma uzoshiya izifundo ezingezinhle? Uzoshiya imicabango emihle ngawe noma imicabango engemihle ngawe? Ngakho konke osikushiya ngemuva kubalulekile ngoba yilokhu abantu abazokuthatha baqhubeke ngakho. Inkambo yethu, ukuziphatha kwethu kanye nendlela abantu ebebasazi ngayo. Njengoba sesifundile ngemfundo ngempilo kaJosefa, sesibonile ukuthi wanqoba kanjani, wakhuthazelela ubunzima obuningi. Sibonile futhi ukuthi uNkulunkulu wamsebenzisa kanjani uJosefa, futhi lo ukuthi uNkulunkulu wamlungiselela kanjani esikhathini sezikhathi zokuphumula. Kepha futhi siyabona ukuthi ingakho konke lokhu ukuthi ukuziphatha nokukholwa kwakhe nokubekezela kwakhe enkosini. Ngenkathi impilo kaJosefa isiphelile, yini ayeyishiya ngemuva? Ukukhunjulwa kanjani okukaJosefa na? Nizokhunjulwa kanjani nini? Into efanele ifundwe empilweni kaJosefa yilena ukuthi eminye imilando yempilo ayijwayelekile ngabantu abangavamile kakhulu abaphila impilo yokwethembeka. Isigaba sokuqala, uNkulunkulu usebenzisa okungajwayelekile. Umhlaba usho ukuthi imilando yabantu inamandla kakhulu, ingakho ngesikhathi esiningi abacebile nabadumile baziwa kakhulu. Ngiyaqiniseka ukuthi izibonelo eziningi osingazicabanga nezingafika emqondweni njengamanje. Kepha iqiniso ukuthi wonke umuntu uzoshiya ifa noma umlando othile, futhi siyabona eBhayibhelini ukuthi ezinye zezingqinamba ezingavamile kakhulu ezingabantu abangajwayelekile. Ngokuvamile uNkulunkulu usebenzisa abantu abangaphansi noma abadelelekile. UNkulunkulu wathatha uJosefa, wayekade isigqila futhi kamuva esiboshwa esikhohliwe nokukhohlwa, bese wamlungiselela ukuthi amsebenzise ngamandla. Umphumela wempilo kaJosefa uyamangalisa. Kuyinto eyodwa obungeke kwenzeke ukuthi noma kungenani kungafinyeleleki. UJosefa wabhekana nobunzima obuningi. Umuntu wayezibuza ukuthi uzokwazi yini ukululama na. Futhi nokho sithola ekupheleni kokuphila kwakhe ukuthi uJosefa washiya efa engicabanga ukuthi abaningi bazokhetha ukulandela izimpilo zabo. Futhi cabanga ngabafundi bakaJesu, uma wakhela ukufinyelela emhlabeni jikelele, uma uzokwakha okuthile okuzadabula amasiko bese wenza amakhulu eminyaka, angasikhetha yini isixhasa amadoda angajwayelekile, abadobi nabathelisi? Kepha ifa labo liyazikhulumela. Siyakubona konke lokho ukuthi uNkulunkulu uyakuthokozela ukwenza izinto ezivamile ngokusebenzisa abantu abangajwayelekile. Futhi yibo kwesinye isikhathi abashiya izimbambo zempi ezinkulu kunabo bonke. Manje umhlaba uphinde uthathe ukusitshela ukuthi Imilando ayinqunywa esikhathini esinqophamlando sempilo. Kepha iqiniso ngokuthi izinqumo ezenziwa ezinsukwini eziyisikhombisa zokuphila zaphakade. Izimpilo kaJosefa iyakhombisa ukuthi ukholo lwakhe lwayeluyisibonelo kithina namaKristu okubalulekile kakhulu. Ngokuthembeka kwethu izinqumo zezinsuku zonke esizibumbayo futhi nesisazozibumba. Iqiniso ukuthi indoda eyayijwayelekile yayithatha isinqumo sokuphila impilo elungile nethembekile. Futhi yashiya ifa elilungile futhi indaba yayo ingaba indoda engavamile. Sonke siyoshiya ifa futhi njengoba sibheka ifa likaJosefa ngokukhuthazeka ukuthi sicabange ngempilo yethu. Isigaba sesibili. Ifa elihlala njalo. UJosefa wayeyindoda lapho sicabanga ukuthi uJosefa ukukhunjulwa kanjani, kunezinto ezithize ezivele ziphume. Kunezici ezithile zomlingiswa ongeke wazigeja. Le ndoda kwakunguJosefa. Kuyakhathazelisa ukucabanga ukuthi kungenzeka ukuthi uJosefa wayengenazo izibonelo ezinhle noma ngubani omkhombisa uhlobo olufanele lwesimo sokuziphatha. Kepha kungaba ukuhlakanipha ukuzimbandakanya kuye. UJosefa ukhunjulwa njengendoda eyayethembekile, ukuthembeka kwethu kukalwa ngokunembile ngokuphendula umbuzo othi abantu bangithembeka kangakanani na. Ukwethembeka kukaJosefa kwakubonakala kakhulu ebudlelwaneni bakhe nomndeni wakhe negunya. Bobabili uPotifaro noFaro, enye yamadoda anamandla kunawo wonke emhlabeni, bathembela kuJehova, wayeyinceku futhi kamuva esiboshwa. Kodwa konke ababenakho, ngakho konke ababenakho. Manje lokho kuthembeka okuphawulekayo kukaJosefa, kepha futhi siyabona ukuthi ukhombisa ukwethembeka okufanayo nomndeni wakhe. UJosefa wayethembekile kuyise, lapho uJakobe efa wagcina amazwi akhe kuyise ukuthi amngcwabe eKhanani, njengoba uJakobe wayethembisile ukwenza. Kuyakhathazelisa ukuthi ngisho nalapho uyise efa, ubuqotho bakhe buhlala kubazalwane ababemkhaphele ekuqaleni. Kufanele akhumbuze abafowabo ukuthi bakhululekile ukuhlala impilo yabo eGibhithe. Ukuphatha kukaJosefa abafowabo kwakungalindelekile ekutheni uyise uyaphila. Ugcina izwi lakhe kubafowabo futhi aliguquki. Kuyinselelo ke enkulu kithina lena. Sithembeke kanjena na? Singathenjwa kanjena na? Ukwethembeka ngokuqinisekile kuyinto ongeke wakwazi ukuhamba ukuqamba amanga ngayo. Kepha uma uyindoda yokuthembeka kuphela, uJosefa uzokhunjulwa futhi njengendoda yokuthetha. UJosefa usevele njengendoda yokuthethelela. UJosefa usevelele uvele wathethelela abafowabo, wabaqiniseka ukuthi uzobanakekela. Nakazanga zaba babambele igqubu, kepha ekugcineni lapho uJosefa efa, konke kwaba sekupheleni kwempilo yabafowabo, wabapha babesaba kakhulu. Bathi kulungile ukuhlonipha uJakobe, mhlawumbe uyena wasindisa izimpilo zabo, kepha uma engasekho sizoba senkingeni enkulu. Abafowabo bakaJosefa babesagcwele icala futhi babesaba ukuthi uJosefa uzoziphindisela. Ungakuzwa ukwesaba kwabo ekulandiseni okufunde ngokuGenesis chapter 50. Babecela isihe ukukhumbula ubaba wabo. Futhi akukho umbhalo kaJakobe othi iye kumfowethu usho ukuthi ngikucelile lokho. Mhlawumbe wakwenza, mhlawumbe kakwazanga. Asazi ngempela, kepha isu elihle elapho. Abaye bakhothame phambi kaJosefa okungenani ngokwesine futhi bakwenzile lokho ekufezekiseni isithembiso esivela eminyakeni emingaphezu kweyi-20 eyayedlule. Kepha futhi lapho uJosefa ebaqinisekisa ukuthi bathethelelwe ukuthi akudingeki besabe. Awuboni wonke umuntu othi ngiyakuxolela kuyenzeka ngempela. Kepha kuyingxenye ebalulekile kangaka yefa esingalikhetha ukulishiya. Futhi izinzuzo zethu nathi hayi umuntu othethelelayo kuphela. Uke wezwa isitatimende phambili ukuthi ukwenqaba ukuthethelelwa kufana nokuphuza ubuthi ngokwakho ngethemba lokuthi lingabulala omunye umuntu. Akuyena umuntu ovame ukuhlupheka, omunye uthe ukwenqaba ukuthethelela umfa kufana nokufana okhiye bezimpilo zabo zakho obanikeza kumuntu ohlukumeza kakhulu bese ethi lapha ungilawola ngokuphelele. Iqiniso ukuthi ukuthethelela abanye empilweni kuyasikhulula. Lapho sithethelela sinethemba lokuthi uNkulunkulu uzoba ngumahluleli omkhulu. UJosefa akakuthetheleli kana kancane ukwenza ngomndeni wakhe ngoba lokho kwakungaphezu kwamandla akhe. Kepha wenza lokho akwazi ukukwenza ukuthi ubizwa ngokukwenza futhi uyathethelela evumela uNkulunkulu ukuba abe ngumahluleli. Uyabona izintethelelo lezi zenza ukuthi umqondo wakhe uvume ekugcineni ukuthi uNkulunkulu olawulayo. Lokhu kuyinselelo ngempela kithini. UJosefa wayenalowo mbono ukuthi uyakwazi ukubona ubuhle nokuhleleka kukaNkulunkulu kuzo zonke izimo zempilo yakhe. Uma sesifunda kuGenesis 50, ivesi lika-20, lisitshela ukuthi abafowabo babehlose ukumbulala, kepha uNkulunkulu behlose ukuthi kube kuhleze kufezeke lokho okwenziwayo ukuze kusindiswe izimpilo eziningi. Ngumbono lo osenza siphile impilo zethu ngendlela ejabulisa uNkulunkulu. UJosefa ngokuthethelela wakwazi ukubona izinto ngendlela ehlukile kubafowabo. Uqiniseka ngobuhle bukaNkulunkulu kuzo zonke izimo. Kwamunikeza umbono omusha. Lapha abanombono kaJosefa bayakwazi ukuthola ukuthi izindaba zabo zingena kanjani endabeni enkulu kaNkulunkulu. Ukuxolela kukaJosefa kusikhombisa isithombe saloku Jesu akwenza esiphambanweni ngenxa yethu. Ngokuhlupheka kwakhe, labo abakholwayo basindiswa ekuhlekeleleni. Siyathethelelwa, sixolelwe futhi sinakekelwe uNkulunkulu uqobo. Indaba yeTestamente elidala elimangalisayo. Isigaba sesithathu. Ukholo lubalulekile kakhulu. Sibonile ukuthi uJosefa wayeyindoda iqotho kanjani, wayeyindoda ethethelelayo futhi enombono omuhle, kodwa futhi wayeyindoda enokholo oluphawulekayo. Eqinisweni, yileyo ndlela amaHebheru isahluko 11 verse amchaza ngayo uJosefa njengendoda yokholo. UMaHebheru 11 ubizwa ngokuthi iholo lokholo. Kulesi sahluko, iqhawe ngalinye libhalwe kwisenzo sakhe nesinqumo esithile, futhi lapho uJosefa ukhunjulwa njengendoda yokholo. KumaHebheru 11 verse 22 kuthiwa ngokukholwa uJosefa lapho ekuphela kwakhe kwase kusondele wakhuluma ngokuphuma kwabantwana bakwa-Israyeli eGibhithe futhi wanikezela ngeminyalo yokuthi ngamathambo akhe. Lapho uJosefa ubhalwe njengomuntu wokholo ngoba wayenokholo futhi wayethemba ukuthi uNkulunkulu uzoza ngokusebenzisa isithembiso sakhe sokuletha abantu bakhe ezweni lesithembiso. Futhi ngaphambi nje kokushona kwakhe, uJosefa waqiniseka ngalokhu kangangoba wabikezela ku-Exodus ukuthi wanikeza imiyalo ngamathambo akhe. Ngicabanga ukuthi ungasho ukuthi wayefuna ukuba yingxenye. KuGenesis 50 verse 24 uyaqopha uthi uJosefa wayesithi kubafowabo, sengiza kufa kepha uNkulunkulu uzokusiza anikhuphule kulelizwe anise ezweni asithembisa lona. UAbrahama noIsaka noJakobe, uJakobe wafungisa abantwana bakwa-Israyeli wathi impela uNkulunkulu uzokusiza, khona ke kufanele ukukhuphula amathambo ami kule ndawo. UJosefa washona enominyaka engu-110. Kwathi ngemuva kokumqhumisa wabekwa ethuneni eGibhithe. Sifunda ku-Exodus sahluko 13 ukuthi ngemuva kwamakhulu amane eminyaka uMose wathatha amathambo kaJosefa futhi wawakhipha eGibhithe iminyaka engamashumi amane. Ekugcineni uJoshua wathatha amathambo wawanikezela ezweni lesithembiso ukuthi ekugcineni angcwatshelwe lapho. Ngokusho kweTestamente Elisha, enye yezimpawu ezinkulu kakhulu zikaJosefa kwakuwukholo. Kwakudinga ukholo ebuhleni bukaNkulunkulu ukuze uhlale ethembeni ezimeni ezinzima. Amandla kaJosefa okuthethelela nokuqonda kwakhe ukuthi uNkulunkulu uyena owebephethe futhi kwakuyisibonakaliso ezinhle zokholo lwakhe kuNkulunkulu. Ukukholwa kwakhe kuNkulunkulu wayenecebo eliphelele. UJosefa akazange aphilele umzuzwana futhi akazange alawulwe imiphumela edlule. Wakwazi ukubona ukuthi uNkulunkulu wasebenzisa ukuhlupheka kwakhe nokusindisa umndeni wakhe nabantu bakhe besivumelwano. Ukholo lukaJosefa lwalugxile ngokujulile kukho kokubili amandla nasekulungeni kukaNkulunkulu. Kwakuwukholo olwasiza abantu abethembele esithembisweni sikaNkulunkulu ngaphezu kwesikhathi sakhe sokuphila. Futhi kwakuwukholo olwaqhubeka kuJosefa ekufezeni izinhloso zikaNkulunkulu ngempilo yakhe. Angazi ngawe, kodwa mina ngifuna ukholo olunje. Kunezikhathi empilweni lapho sonke singadikibala khona, lapho sizibuza ukuthi uNkulunkulu sesilethele uzosilethela ini. Njengoba sisibhekene nobunzima bethu, kwangathi singathembeka osukwini olukhulu losuku lwempilo, ukuthembeka okungaguquki ukuthi abantu bayabuka noma cha. Kwangathi singaziwa njengamadoda kanye nabasifazane bokholo kuNkulunkulu wethu esigcina isithembiso. Ifa lokukholwa litshalomali olukhulu kunazo zonke umuntu angazenza. Ukukholwa kuthokozisa uNkulunkulu futhi kuvame ukwedlula isizukulwane sethu kanye nendlela esiphila ngayo ngezindlela ebesingakaze sizicabange. Isiphetho sendaba. Siko lethu lithi izindondo ezenzelwe abacebile nabadumile. Uthi uNkulunkulu uthi hayi ngokusheshsha okukhulu, kepha imilando yabantu abavamile njengawe njengami. Qiniso ngokuthi ngamunye ngamunye wethu sizofa sinefa. Omunye nomunye wethu uzoshiya indaba ukuthi wayephila kanjani impilo yakhe nokuthi uzoshiya indaba ethini. Wena uzokhunjulwa kanjani? Cabanga ngefa elimangalisayo esilibonile empilweni kaJosefa. Khumbula waqala njengokujwayelekile, wayeke isigqila nesiboshwa. Kepha uyindoda eqotho, ungumuntu oxolelayo, ngumuntu obheke izinto okwazi ukuqonda impilo yakhe njengengxenye yendaba kaNkulunkulu enkulu. Futhi uNkulunkulu wamsebenzisa ngamandla. Futhi ke ukubalulekile ukuthi uyindoda yokholo. Kakhulu kakhulu ukholelwa ukuthi uExodus uyeza noma kungeyona into engokuqobo emakhulwini eminyaka eminingi. Indoda ejwayelekile enquma ukushiya ifa lokuhlonipha uNkulunkulu ingaba indoda engavamile. Eqinisweni, amanye amafa amangalisayo angokwabantu abavamile abaphila impilo yokwethembeka. Izindaba ezimnandi ukuthi ngenkathi ungakwazi ukubhala isiqalo esisha endabeni yakho, ungaqala namuhla ukubhala isiphetho esisha. Ungaqala namuhla uphile impilo ukuze ukwenze umthelela futhi umehluko ongapheli. Wenzani namuhla ukwakha ifa lakho na.